Baby basi juitu ni kitu nani kashuma Islam
Mr. Flame
of Party Ifune memo Baby
Sound the dana.